Walete na joke ndio nimegundua. Uko invested sana na hiyo story. Mbona uko invested sana na hiyo story? Hey, you know legit.
Sijui yaani, like sina comment, ilikuwa just the call to the unknown. And nilikuwa nataka tukujua like I just wanted to know my identity. Like,
ulianza lini kujigundua?
Yeah?
Ulianza lini kujigundua?
Ilikuwa actually ilianza the thing yenye ilifanya stuff escalate, I think.
Mm-hmm.
Ni instinctively tu nilisema.
Mm-hmm.
And like nilisema na cut off all negative energy in my life. Eh?
Mm-hmm.
Nili cut off all friends ama people wenye nilikuwa nachukulia friends wenye mimi nilikuwa naona ni negative vibes kwangu, ama nilikuwa naona literally, unajua kuna watu wenye unajuanga tu msia kupendi but una force urafiki, ushaona ushaona hivyo, unajuanga msia kupendangi ama hadi wa kudai like kwa life yake, ama wewe ni a nuisance kwake, but uko tu na edge like una force hadi relatives, hadi relatives wewe una force tu. Na hadi wewe ukio unaonanga uki communicate na umse hadi the energy yenye anapasa close to you, unaona eh, niko umse anasema eh sana ni bomba hadi eh but wewe insist tu na like ama dem fulani mwe unakonga na mwenye wewe ukiwa na yeye life yako iko in chaos mbaya,
lakini utaikumwacha
eh. Ama habit fulani unafanyanga yenye daily, katseme kitu fulani unafanyanga yenye daily, kila time unaifanya ni almost inakurudisha step behind,
but unaendelea kuifanya,
but every time una go ahead tena unarudi tena to that, hii inakurudisha tena to, ni almost tena umerudi tena ku restart afresh. So unaona vile the world hadi iko like iko imewekwa tu like mimi personally mimi naona negativity na rain vibaya, such that mimi nikitembea hadi sema nataka kutoka tuseme for example nataka kutoka hapa niende MMU, first of all napita hapo kwa matope, unaona, first of all napita hapo kwa matope labda hadi karibu nianguke, unaona, nifike hapo mbele nipate kasi wajifu fulani kamepita hapo. Unajua literally this is your life, such that you know how you view life. Such that none of the people of the past, life was all about beauty. Like, walikuwa believe the world should be perfectly beautiful. Such that, you can go through life. Life ni smooth vibaya. Life ni smooth vibaya. Like, we una revere life, such that we only like life ni mbaya ama life ni ngumu. Wewe kwako unaona tu life, life ni hii life yenye nimezaliwa ndani
iko sawa,
iko fiti mbaya. Na hiyo ndio ilikuwa kazi ya the gods sasa. Such that the gods hao ndio walikuwa the protectors of humanity. Hao ndio walikuwa wanajua the order of the universe, the laws of the universe, such that through knowing the law na mnajua the law iko haiko against you, the law is with you. No, the laws of the universe haziko against man. You know, man ndo ako against the universe. Na ukiwa against the universe, inaitwa feedback. Uki nini negative, unapewa
negative. Unapata negative. Yeah.
Na hivyo ndo our bodies ziko. Ukifanya kitu negative to your body, definitely unapata negative feedback. Ukifanya something good to your body, unapata positive feedback.
True.
Law of attraction.
Yeah, the law of attraction. So ni all about just understanding nature. Na ukisha understand nature,
so haya negative energy ukatoa negative energy
cut off in fact mimi nilikuwa nimekata fadi wazazi wangu by the way.
Why?
Like literally nilikuwa like nimeona like mimi na lead sasa some alone time ile yenyewe ni just
you
ni just understand myself na ni understand this world that I'm living in na everything in it, like kila kitu mbona vitu zina happen vile ziko.
Unajua kuna quote ilisema, man is not made to understand life, he's made to live it.
Sai mimi nasema huyo 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 saa huyo ame miss agree na yeye actually.
Miss so agree you want to understand life in general life.
Unaona? Think of it. What is the difference between a man and an animal? It's an intelligence.
Yeah, exactly.
Mm. Your intelligence ni nini? Bona God alisema man should ndo ana reign supreme over
everything.
Si ni just juu the mind yenye man alipewa ni as superior mind. Like si kama hiyo yenye ina yenye the animals wako nayo.
Mhm.
Such that simple thinking is an inherent nature of man. Such that wewe ukizaliwa in this world kulan tuna di kulan ni like something yenye unasema ni encoded in the universe. Msi anafaa tu kulan. You need to learn about yourself. Na the gods walikuwa na knowledge, walikuwa inaita the knowledge of this, knowledge of the self. Na walikuwa nasema the human body is the first alchemical vessel. See, alchemy standard, alchemy. The human body is the first alchemical vessel, such that the first thing you are supposed to do ni ku transform your body first
before anything zingine.
Before any other thing. Nika kusema like unafaa grow into your fullness, like ufike unaona hadi scientists walikuwa nasema na hadi hiyo ndio ilikuja ka scientists wakaona hiyo metamorphosis hadi ya butterflies venye inaanza saa caterpillar alafu ina metamorphosis into a more beautiful creature. Hadi ilikuwa inatumika like kama symbolism pia the gods walikuwa naitumia.
Yeah man.
Like walikuwa sema man anafaa afike his perfect form. Such that death si a must. Kwa hiyo death haiko a must. Walikuwa sema wao ni masters of fate. Death kwa walikuwa sema death si a must.
But walikufa.
The gods walijidestroy wenyewe.
Bye.
Si wali nuclear war, si the first. Nakwambia the ancient people walikuwa the astronauts.
Walikuwa wanaenda kwa moon.
Au sawa nitonga hadi what tunaoita the documents wanaoita the ancient astronauts.
Kuna documentation yenye inaonyesha kuna watu walikuwa wameenda kwa moon before.
They were like inajua tu walikuwa astronauts. Kama unaona hadi teknolojia zingine zenye zinaniniwa sahi. Kuna kitu inaitwa reverse engineering. As long as unajua venye hii laptop imetengenezwa, ukishajua tu venye hii laptop imetengenezwa, unaweza i create the same way. Na hivyo ndo China, hiyo inakuanga a technique ya China.
China true.
That's that hadi US wakidevelop a technology. Hawa na i-take tu na inaitwa reverse engineering. You just observe it. As long as unajua venye wame hizo laws venye zinawork, you create something exactly like that. Such that technology of the past is a replicated now. Ukishapata hata information ya hiyo technology unzaitengeneza sahi na wewe usha create the inika ume recreate the past sahi.
So it and everything that tuko nayo sahi ili create sometime in the past.
There's nothing new under the sun. There's nothing new under the sun.
Mambo. Mambo ngori, mambo ngori. Aya, sasa mimi nataka kujua kitu moja because uko na knowledge mob sana. So, sasa what is your relationship with God? Nililiza hii swali major last week. Sasa acha tawe nikuulize.
Mimi personally mimi na identify. Mimi naweza sema mimi ni juu mimi my religion, mimi personally nasema my religion is truth.
Truth.
So
you worship truth.
Mimi nasema truth inafaa like kila mtu anafaa juu kweli. Hakuna mtu anafaa kuwa ana live in a lie, like ana live in the dark, ajui the truth ama ajui alitoka wapi ama sema ajui like ana live to like ina set everyone free. No, like you wasio ajui anything about the spirit or do anything your story the gods wenyewe at the gods walikuwa na create on their own. Unajua the gods walikuwa na create on their own, unaona watu hawajui. Yeah, or Jew, like literally likuwa, the gods see ati walikuwa nazaliwa as gods, but the when you walikuwa they create to be gods through understanding the laws of nature. Now through using the laws of nature to their benefit.
Nature swali bado. Ngoja ulijibu swali. What is your relationship with God?
Bila sema mimi ni a messenger of God.
Only a messenger of God.
Mimi nasema hivi. Nasema mimi ni a messenger of God.
Okay. Aya, what is the message? Truth.
Truth.
Yeah, nimeona tu kama. Okay. Truth is the message. But eh, ni ngori. Eh, kuna knowledge mingi sana bro. Zo ni vitu mingi umenifunza leo, lakini enyewe umefanya research.
Kama unaona Illuminati hadi.
Mm.
Illuminati ni just simekretiwa, like that name sini from illumination. Illumination from light. Like the Illuminati wenyewe si ati wali, the Illuminati didn't begin as ati bad people. Yeah? Just revolutionaries, like walikuwa na try to bring something into the world. Like some knowledge walikuwa jaribu ku bring into the world. So Illuminati ni all about, pia Illuminati ni all about knowledge. Like wako na knowledge yenye si atuna. Though hao, unajua, unakonga na the spectrum of hiyo energy. Kuna positive, hiyo positive energies na negative energies. Zote msea neza use towards benefit yake. Jumini kitako kuimpose negative kwako. Lazima mimi nikuwe na negative ndani yangu. Unaona? Lazima mimi nikuwe negative and impose negativity kwako. Such that hiyo ni kumaanisha mimi niko na use negative energies.
Kama venye ulisema kwanza kuhusu Mackenzie. Nimekumbuka tu ulisema yani ati kuna kitu yani ilikuwa inamsumbua before kuja yani ku watu ku ndoa aniniyo energy kwa watu.
Kasa tunaona yeye ana claim ati anawapeleka to meet Jesus. Si wanasema hivyo. Hivyo ndo wanasema. Ana claim anawapeleka to meet Jesus. So unaona? Sasa niongelea about the body, spirit and the soul sasa. Unaona the soul. The soul si ati ni kitu yenye we have just made it up. The universe iko na a soul. Na the gods walikuwa wanajua the universe has a soul. Na the soul of the universe walikuwa wanasema ndo yo, the source of everything. Na hiyo source ndo walikuwa wana name God. Like they had named it God. The source of everything. Like the source enye.
It'll create everything.
Ndo walikuwa wana name as God. Ndo the soul of the universe. Such that the gods walikuwa sema for you to be a complete man ni kumaanisha unajireconnect with the soul again. Hiyo ndio walikuwa sema as within so without. Soul ni just your inner, ni kitu yenye ndani yako. Unaona unasemanga Christ lives within you. Ni just kumanifest the God within you. That's the point. The soul ina pervade everything, unaona? The soul ina pervade everything. Everything. Kila kitu unaona, the soul ina pervade everything. Such that in the word nasema ni Latin nasema natura naturans.
Ati natura naturans.
Well, so natura naturans. Nature nurturing. Such that walikuwa nasema the gods kukua given birth from the
later episode.
The gods kukua given birth.
Natura naturans.
The gods who are given birth from nature. It's just nature doing what it does best. Creation. Because of natura, naturans.
Aya, body. Umejua umesema unaongelea body, soul and mind.
So body. The spirit. The spirit. Ni actually, unaona the quantum world. The quantum world. Ndo ina determine, ndo like the laws of the mind zinakuwa run na the quantum world.
Mm-hmm.
The quantum world ni the world within. like the quantum world ndo una tap into energy.
Mm-hmm.
Kwa for example venye nilikwambia kuhusu weed, like what weed is actually about. Weed. Your story ya weed ya could take weed as a bad thing, could legalize weed. Hiyo ni story ya jaba.
Mm-hmm.
Weed ni just something yenye ina induce electromagnetic energy kwa your body.
Mm-hmm.
Everything is electromagnetic. Your body is electromagnetic. Weed is electromagnetic. Okay. Pick up a fear weed.
Mm.
Ina induce, first of all, ina stimulate your electrons, mm-hmm. such that electrons are kwa body yako. Ina move from a low energy state to a high energy state. Na hii high energy state inaitwa an excited state.
Mm-hmm.
Na kwa side ya magnetism, ina induce paramagnetism.
Paramagnetism? Yeah.
Paramagnetism such that magnetism ya your body inaongezeka.
Mm.
So unaona combination ya hii paramagnetism,
mm-hmm.
na hii higher electrons zako kuenda to an excited state,
mm-hmm.
ina shift your reality such that una move from a low energy reality,
mm-hmm.
to a higher energy reality. Ndio maana hadi mse most of the time mseki mi ilikuwa inaniapinyata sometime,
mm.
ilikuwa ni kistone naanza ku question things,
mm-hmm.
So another question things.
Mm-hmm.
But literally just ume add more energy to your body.
Mm-hmm.
Like it's the reason enye pia weed inaendanga sa zingine ina destroy a man.
Mm-hmm.
Ni juu. The mind, sasa najua the mind pia ni finite.
Mm-hmm.
Nise ukuwa na finite mind.
Mm-hmm.
Such that you pump energy to your mind uki nini pia. Na mind yako hezi handle. Mm-hmm. Neza size, neza fanya neza fanyanga hadi msemina na cheesy.
So, hiyo ni ile too much.
So, see, the point is just the mind, ni reality yake.
Imepoteza reality yake.
That's that, yeah, reality yake imesema iko.
Imechange tu ama
aielewi. Somewhere aieleweki.
Mm.
Juu mina, mina juu msemu nye, weed ilimfanya, alikuwa hadi akikuongelesha.
Mm.
Unaanza kuona literally, hadi words zake. Eh? Vinyo nasema the words, ni inverse.
Ai.
Walai. Akiongea story,
anasema risto.
Anasema story fulani afike hapa. Aseme ingine. Aseme ya tatu. Alafu akumbuke ile ya kwanza, awambie story ya kwanza. Aendeleze pale aliachia. Wow. So literally ni yolo mind yake, reality yake. Hey. Even yanona the world ama venye anareceive hadi messages kutoka kwa his mind. Nani ni different. Yunbos mind yake imejambuliwa.
So ni yenye tu inakamu.
Yenye tu inakamu. No, the body ni automatic tu. Like, uki-induce positivity to your body, pia the body na respond positively.
Mm.
Uki-accept the negativities in life na uzi-embrace.
Mm.
Ni hivo. Pia hivo ndo your life inaanza kuwa ni like deterioration of the time. No?
Mm.
Unaanza ku-deteriorate with the time. Ku-deteriorate with the time.
Mm, okay. Sasa unajua ulisema uliko ume like uliko umeacha tu kuongea na watu.
Mm.
So after I guess right now umejifind, umeelewa kuhusu life na hiyo research yenye umefanya.
Mm.
So how do you view people now?
Actually, nimekuwa nikiview people sana. Mm. Bado wana live wako na worthless desires. Na hadi mimi na exist mimi pia nilikuwa hivyo.
Mhm.
Wako na worthless desires.
Kama sasa pesa.
Kama for example such same venye mimi time nilikuwa bado sikuwa nimechange my mind. Ilikuwa like sema nilikuwa nikithink about the perfect sema nipate dosa hii the perfect way inaweza sema eka sema hata sherehe. Nilikuwa najiambia venye inaweza call like hata 15 bitches, unaona? Eh? No, like hiyo ni a mindset. Hiyo ni a mindset yenye ni mindset yenye niko nayo but ni mindset ni juu nimeilearn from life.
Mm.
Eh? Nimeilearn from life. See ati ni mindset nilizaliwa nayo.
Mm.
Mimi hadi nikiwa mtoto isiko na juanga vitu kama hizo.
Ukweli.
Ni mindset yenye learn in life such that
the
people you want to influence in life sisi tuna wana tu influence sana mpaka tunajimake them. Wana tu influence sana mpaka mind zetu zinakuwa like mind zetu zina resonate into them. Nikasi mind zao ni zetu.
Kuna line DZ anasema everybody wanna be hope when hope still alive.
Literally waso wana live, most people wana live in an illusion.
Na hiyo ndio the point. Jamisha kuhusu watu.
Na hiyo ndio the point. Mimi ni jamishi. But you appear the universe and you may keep it in that way too, like hiyo pia ni the flow of nature. Hivyo pia iko tu sawa. Si ati hiyo ni pia hivyo nature ikiflow hivyo. Silika tu bila gods. Bila gods coexist, nature imekuwa ikiflow tu. Nature imekuwa ikiflow tu. Si ati haijakuwa ikiflow. But the problem is that without gods nature inaendelea kuflow na the world inaendelea ku deteriorate such that inafika point yenyewe kuirudisha nyuma inakuwa
ngori.
You said na what the problem. Without gods, nature inaendelea to deteriorate with time. Ku hivyo tu ile yenye humans ni almost like hiyo negativity kisha rain inaanza ku consume humans literally na mnaanza ku notice with time. Humans wanaendelea kuwa more negative with time.
So maendelea tu kwanza.
Na but hiyo bado ni like unaona venye the universe inajionyesha in everything like the cycles of the universe. You the sun could rise na the sun could set. Could live in light na could live in darkness, like ni kitu nye iko embedded in the nature of the universe. But you could lose light na could go into darkness wewe unakosiwa na man himself. Na bado could go back to light
ni man himself.
Ni man himself. Man himself.
So mimi kile na get ni ati watu wanasahau the important things maybe in their lives, wanaanza kuvalue vitu zingine.
Such that me literally nimeona si ado unajua kuna literally wewe hata unaweza pata rafiki yako. Wewe unaweza kuwa juu ulikuwa umeplan sema hata kesho unaenda ulevi. Nafaa kubai mzinga. Na sema ulikuwa na 700. Lakini mori wako akuombea kuambia
Sina. Man. Sina.
Niokole so. Utamwambia una. Juu utasema nilikuwa nimepanga ulevi. Nilikuwa nishaplania ulevi. Sasa naona literally wewe ulevi ni
more important to you
like,
than
vitu zenye humanity. Hizo desires like worthless desires like vitu zenye ziko na worth mnaziteka. Ka for example money. Money ya sahi inaitwa fiat. Fiat currency. Fiat
currency.
Unajua ni Latin. Fiat is Latin.
Ah,
fiat is
Latin. Aiyah, si sheng.
Fiat is Latin. But sinajua like all words zina create wanga from something. Kadio fiat ili create mimi venye mimi wanajua fiat ili create you from that. Juu fiat means
oh, fiat yenye thamani
ya juu. Bali
ili create kutoka Latin.
Bado kwa hiyo fiat.
Juu
if fiat currency ina mean fiat yenyewe kwa Latin means ina mean let it be. Yani ni short ni money created from nothing. Money created from thin air. Na you can't create nothing from nothing.
True.
You can't create something from nothing. You lazima to create something from
something.
Yeah. Such that the gold ile time yenye currency ilikuwa kuna time ya currency ilikuwa inakuwa backed na gold. Kwa backed na gold ilikuwa ina mean. Ka for example, kwanza hadi siku hizi sisi tuna live in a capitalist world, that live in societies, tuna live in economies. Tuna live in economies. Such that Kenya has an economy, tukiwa tu cash yenye wasee wako nayo. Inafaa tukue na equal amount of gold, value ya cash yenye kila msee wako nayo. Tukue na equal amount of gold. Such that tukiamua saa hii twende na tukusanye cash yote, tunaipata ni exactly na gold yenye tuko nayo.
Lakini haiko hivyo.
Hiyo ilisha kitambo.
Kitambo.
Hiyo ilitumika like a loophole. Like, mi naonanga like hizi stuff zinakuanga in good faith. Juu, unaona hadi bado hiyo gold currency. Hiyo yenye kulikuwa kwa backed na gold.
Si bado ina limit.
Bado pia ilikuwa ina fail such that hii kuweka hii waliona like upgrade. Unajua like everything inakuanga in good faith, but the problem ni that after some time tena the bad in it inaanza kutokea.
Ni kweli.
Yeah.
Okay. Haya. Bado ulisema sasa hivi mnasikizana mapero yako?
After, see, after hapo nilianza sasa kureconcile tena na wasee na kureconcile sana
mpaka mapero.
Mapero mimi hadi kila kitu ninafanyanga nakonga in the open. Hadi okay. Knowledge yenye nasema na yenye na huwa na hadi masangu na mzee wangu anajiona.
So hizi stories za unatuambia bado kuna wakati mmebonga hivi maybe na mkoro wako ama mzee wako hivi?
Nimewaambia literally hizi vitu zote.
Okay. Nice, nice. Interesting conversation. Hey, leo nimelearn vitu mingi but ngori sana. So, aya, swali ya mwisho. When is there too much knowledge that inaweza fika pahali useme, this too much?
I think too much knowledge.
Eh.
Unaona kwa
like unajua tunasemanga
too much of anything. To an infinite mind. Too much of anything is poisonous. Hadi kwa the mind, that's the point. Sasa ya the gods yenye walikuwa, ndio maana the gods walikuwa superior. Unaona a finite mind. Like to a finite mind too much knowledge na too much ni nini ni inakuwa poisonous. Na hiyo hadi ndafanyangwa sawa na cheese. But to an infinite mind. To an infinite mind hakuna limit to knowledge. Such that ukiwa na an infinite mind wewe sasa wewe ku observe the universe inakuwa easier. Sasa wewe definitely hiyo hakuna hiyo like hiyo negative force yenye na counter like hiyo ku consume knowledge na consume sema intellectual concepts ama kusoma.
So kwako there is not too much knowledge.
There's not too much knowledge.
Are you infinite bus?
Yes, Ali.
And nakugonga tu. But
ukisha transform your mind from a finite mind to an infinite mind. Ni like unasema hizi vitu zina happen concurrently. Transforming your mind automatically transforms your body. The fact that you have made your mind an infinite mind. This philosophy actually ni ya mtu anaitwa René Descartes. Inaitwa mind body duality.
Mind
body duality.
Okay.
Yenye tu watu tunasema as the mind so the body.
So the body.
Such that you transform your mind to an infinite mind. Ume transform your body to an immortal
body.
An undying body. An immortal body. Mind body dualism.
So hiyo ndio knowledge watu wanafaa ku like that's among the knowledges that ndio uweze ku transform yani kutoka finite to infinite.
Yeah.
Wajua niambia ni knowledge tu watu wanakosa like the human body, the human mind inakosa tu knowledge yenye inaweza fanya tu mtu akuwe infinite.
Ni kukosa tu like ndiye amekosa tu lakini akipata anaweza.
So is that knowledge? Yo mind body duality.
Mind body dualism ni philosophy tu. Like.
Oh, ni philosophy. Ni
philosophy tu.
Yeah. Oh, okay.
Yeah, I'm saying a person into René Descartes. I think it exists in the 16th century.
Hey. Ulipata wapi ni?
Yes.
16th century. Bro, unasoma vitabu gani? Hebu kwanza nikuulize. Mimi nasoma za motivation. Wewe unasoma? The rational male. Una futa hapa tu. Anaitwa na Rollo Thomas. Una futa de
René Descartes.
René Descartes. Una mbie. Hizi vitabu unazitoanga wapi?
So unaona? The capitalist world by the way. Na ndio wanda hadi knowledge haikuwa inaweza kuspread ama Unajua before the age of information na technology, information ilikuwa limited. Unaona? Like same mso wa Kenya, kujua information about same wase wenye walikuwa India. Unaona hiyo ni ngumu. Hakuna vile mimi ningejua, same mimi niko Kenya na ati nimejua kuhusu Buddha. Hakuna, but nye through technology ilifanya like literally information iko right on our doorstep. Na mimi realize like literally information ni wewe una choose the information una consume. Nilikuja nika notice hiyo stuff nika realizing na consuming upuzi wallahi. Nimekuwa ni consume upuzi my whole life. Juu kuna time yenye ndio nikaadi nika delete Instagram yangu nika realize
wallahi
mi Instagram yangu ilikuwa just a series. Like literally in short women. You know your life. You're like literally umejiprogram, you know your life. Well, if yako ni a series.
Sini women. A
series. You catch any way your mind to think about a series. Realizing literally, this stuff ndio inanimake who I am. You know the point that when your technology say you may make people like
That's true.
Literally kitu sana inaanza kunimake who I am.
As theories.
Nikona literally inaweza change stuff na literally nikaanza ku realize pia the mind. The mind pia inaanza literally like ni almost like just feedback. Pia the mind inaanza literally inaanza ku think towards that goal ama towards that idea. Yeah. Uki put your mind to something. So you know what nasema, wao nasema walikuwa wanajua hadi the ancient people. Everything else in the universe is imperfect.
Except
only man is perfect. Only man can reach perfection.
Oh, okay.
Only man can reach perfection. Yeah. Such that the man there's nothing in inafikia the body of man. The body of man ni
is it body ama ni mind? Ama ni zote?
Sema the body na sana manisha everything.
Oh,
like everything
okay,
in a work as man.
Mm.
The man ni a magical creation. Like, nothing can replicate man.
Actually.
Man ni superior vibaya sana.
Mm.
But sa, man within him bado kuna the negative side of him. Na, unaona hizi vitu zote, like, the laws of the universe, lazima zi exist evil for everything to work as, like, for everything to be as it is, the laws of the universe ni lazima tuzikuwe hivyo. Such that tukitoa hiyo law of positivity na negativity, tume destroy like the universe yote. Tumeharibu kila kitu. Everything is you know, inakonga sa the point of inaitanga a fine-tuned universe. What nasema our universe is a fine-tuned universe such that ukiangalia the conditions zenye the universe ili exist in at the beginning of the Big Bang. Ni almost like venye iko sahi ilikuwa tu ndo inaenda kuwa its final state. Such that the past isha determine the future.
And the present?
The present as in? See,
the past determines the future. What about the present?
See, like, niko nasema like, see, you know the point, like, the universe ikianza, like, the Big Bang ikisprout forth, like, okay, the energy ikisprout forth from it. Ilikuwa already ishajua its final goal, its final creation, ilikuwa ishajua, like, these are the kind of creations itakuja coexist. Siati ni kitu wenye hiyo wenye uo, nasema, like, kuna sio sema, like, ni all about evolution, ni just evolution, like, tuli evolve just from lesser complex to more complex. But mi kwangu mi naona tuli evolve from more complex to lesser complex. Unajua energy is more complex shinda the physical. Hiyo ndio kitu watu waelewangi. Think of it that just some energy ndio to bring forth. Unaona energy is powerful.
Energy is more powerful than the physical.
Ukishajua
ku tap into energy, you are more powerful than mtu mwenye just ana live as a physical man. You are a material man. Unajua kuna materiality na spirituality. Hii watu tunasema matter over spirit ama spirit over matter. Kuna people wana live wameweka matter over matter. Spirit. Wakati actually ku tap into the energy to like your whole form, nafaa tap into your spiritual form pia.
Nile like to like someone is supposed to know himself emotionally, spiritually. Ingia kwanga lakini hizo
msana yeah, msana knowledge of self msana faa kujijua so unaona shida ni the problem is that the knowledge of self hatujapatiwa
like you find out for yourself
imekuwa in form of occult cults unaona such that ni hidden unaona actually occult means hidden occult means hidden ndo maana hadi hiyo Mackenzie ana believe yako na hidden knowledge unaona yeah na
so,
believe
so wase wote wenye kuwa na cult sababu cult ni mingi ni venye hii imekam kujulikana ni venye wana believe hivyo
so unaona like kuna cults zenye zime come up to now zenye pia kuna literally gods wenye wali exist in human form wenye wali start.
Oh, okay.
Kama za Egypt, kaya Hermes. Kuna god mea likuwa itua Hermes. Ya Hermes bado in exist mpaka sai.
Olai.
The cult of Hermes. Kwaza the laws of Hermes.
Wana amini nini?
The laws zenye Hermes ame zi write down ni kwaza very ni laws zenye zinakata cross vibaya sana. Ni very ni laws ziko fiti vibaya ni vetu wasewa wajuku hii. Replicate. Unajua, without understanding something, you can't replicate it. Nika, si uoko na ila api, bila kuya understand, uneza create. Uwezi, you must understand something.
Iko kwa mind yako.
Ushe create kwa mind yako in before. Its fullness. No, you create so in the real life.
Izo laws, Hermes nika gani?
Asini, izo tu the laws of polarity. The male and female. Like, muobserve venye the kwa the universe everything has a male and female.
Okay.
Na mkisha just be observing the umone male and female in everything the plants the animals like mu understand venye the principles of male na females ina work. Unaona? Na si tuko na mind animals na plants hazina minds but zina follow these laws. But man
atake follow.
Man atake follow. Sa
Eh? Hata unashangaa yenyewe.
Unashangaa saa eh. Aje.
Watakataa hii.
Na wewe ndio more intelligent. Na wewe ndio more intelligent. Yeah, think of it. You are more intelligent such that we are able to decode the universe and understand what the universe. Na hadi Tesla alikuwa anasema tuna live in a field of information. Na through understanding this field of information
is hard
we understand ourselves.
Oh,
Through understanding this field of information,
we understand ourselves. Ah, yeah. Kweli. Kali. By the way, ulirudi Instagram? Ama uliachana na social media sasa?
Instagram. Na kwanga tuna account ya Twitter.
Oh, Twitter. Yeah. Twitter, KOT lazima.
Account ya knowledge actually.
Yeah, I agree. Hiyo nayo kweli. Twitter is everything bana. Lakini sasa unaona Elon Musk kwanza venye anataka kufanya watu wa nini? Umeona check this past week venye amenyang'anya kila mtu ni yani tena kukakuja sama parody mingi so kuliko tu na address fulani tu kwa Twitter. Like bado hata huko kuna ka world itakuwa nini? Modern what?
Sasa naona like literally modern kuna some power yenye a few people wamepatiwa yenye unashanga like how like ka for example think of it seme Mark Zuckerberg si yeye ana run like seme sini Facebook WhatsApp
Instagram.
Think of it times yenye seme what naambiwa zime break down or something what happens si kunakuwa na address juu hizi ni vitu zenye literally wase wana live with na wana lenye wana depend on it haya take that is one man si ndio Elon Musk Twitter si ndio hizi information hizi ni communication platforms za maana sana think of it these information platforms take themselves like seme hata 10 of them na zi have an agenda Can you stop them?
Nah, aje. Wana accomplish kenye wanadai.
Sasa kuna kitu inaitwa psychological operations. A psychological operation. Hadi a government inaweza make a psychological operation. Ni almost like mind control ama tuseme mind manipulation. Ka for example tunaweza kocha niseme tuseme mini a government. Na we want like to make like enforce more security. ama tseme hata kuinstill just fear, tseme tulikuwa tumeanza kuona the people wameanza like ni almost wana nikawa nataka to oppose or something. Tunaweza amua like to like tseme cause like tseme katera or chaos in some way in a few places. Na through kufanya, through doing that and then we enforce sasa like a solution to it. Ni like creating a problem na sisi wenyewe after creating that problem we offer you a solution. Na hivyo nikasi unaona ka design in case in case the system is fail nena to offer solution. Si nyenye wenyewe.
Ni wao.
The solution that our ameona in our befit. You know the solution they'll create for you.
Hiyo ndo solution they will create for you.
So psychological operations ina work hiyo. Like tukitaka ka for example, nika for example mimi nilisema hadi mimi nilikuwa natumia hii mind control, mimi nilikuwa nimeanza ku try kuiona venye humans are susceptible to mind control. Ilikuwa for example niko sure watu wengi hutumia hii skill ama technique. Ukitaka for example mimi personally nilikuwa nikitaka gala kuje kwangu tuseme hii weekend. Like kuna venye hii wiki like the week preceding ama ikielekea that time
naanza kujipanga
you change yourself. haukui wewe but such that wewe uko na plan. Literally you have changed yourself for something. Such that you're just manipulating this person.
True. Very true.
This girl ataona like yeah, ame make his her own decision na anaona
ati lakini wapi?
Yeah, ako na free will.
We can generally just said.
Lakini ikitu ilipangwa from the beginning.
El professor.
The point that for someone to for you to create a perfect prison for someone, ni kumweka in a prison yenye mwenyewe ajue ana live in a prison. You're in the perfect prison. Without this person knowing he's in a prison. Ana live in
prison in the mind.
Ana live like yeah,
ajielewi tu.
Okay.
Interesting conversation.
So unaona the Big Bang. Mimi nasema science na religion ni one and the same thing.
Science and religion.
The Big Bang is a story of creation. Big Bang ni a story of unaona the universe. Actually science ni that way. Like unaona the laws same the planetary bodies in a orbit na zina move. Mkishajua the laws like the mathematics yenye na govern these planetary bodies. Tunaweza I predict penye itakuwa hadi 30,000 years from now. Na itakuwa hivyo exact. You know, the laws ni immutable. Like the laws are unchanging. Whether we know time ama we know time gani.
Ukweli zinachanging tu kidogo tu lakini the same tu.
The same laws. Juu the quantum world the quantum world venye imekuwa ni hivyo ndio imekuwa ever since. Ni unchanging. Kwa the physical world ndo vitu zina change. But your reality lakini, within. Unchanged.
Lakini venye. Kaa wale. Ojua. Kama this wanaminingi science. Na religion wanamini God. Lakini. Ni the same thing. Kuna ile vida ilikuwa imeko ati. Ati. Christians believe in God. Science believes doing nini. Spirituality. But in the same two things.
It's the same thing. The point, yeah, the point, religion ni that. How understand ni, Jesus simply manifested God. Ali manifest God in physical form. You know, God doesn't exist just as energy. But mtu, a man has the capability of manifesting your energy of God in physical form. Your energy, you create everything. Una tap hiyo energy ili create kila kitu kwa wale una tap back into it literally. Una tap back to that energy na hiyo ndio tunasema the soul of the universe. Na ukishafanya hivyo ume manifest God in human form.
Okay, lakini nimelearn tu yani watu wako na more control than they know about themselves.
Yeah. Humans have more power within them than they know.
Yeah. Thank you so much kwa come through. Your conversation ni kali sana. Hatuwezi maliza lakini nimelearn vitu mbili tatu hapo. Sasa si umaliza show na umeitoka Kenya?
This,
ah, so ni Mkenya
au Uganda? Labda Uganda.
Ah, hapa ni hapa tu. So, si umaliza show na maswali tu za Kenya, tukitaka kujua tu venye tu una view Kenya. So, what makes you proud to be Kenya?
Me actually.
Yeah.
Mi personally unajua mi wasi identify. Nilikuwa na identify as a Kenyan but mind yangu nilishai change. Sasa unajua nili change my mind. Mi wana identify as a
bro.
Mi na identify as a universal man. Najita universal man. Unaona di Albert Einstein? Alivoking his citizenship. Unaona hizi boundaries? Sindo the point ni boundaries are created by man. The universe is one. We are all humans. Your countries ni just boundaries to be create wenyewe. Mi ni a universal man. I am a citizen of the world. I'm not affiliated to any tribe, any race. Mi ni just a universal man.
Okay. Hata kukuliza swali next. Utanijibu tu hivyo. Sawa. Siku expect. What makes you proud to be in the world? Chabasi ni twist.
What makes me proud to be in the world?
Mm.
See, just the fact that I have life. Unajua life is a gift, literally. Life ni magic.
Mm.
Yeah? Life ndo in short, kukua human ndo the greatest magic ever. Kukua human ndo the greatest magic ever.
True.
So me just come into the universe. Eh? Yo, since them are from non-existence, nothing can come from nothing. Nothing can come from nothing.
Na nini kubwa sana kuhusu dunia?
Kuhusu the world? Me actually, me personally najua the world si mbaya. Like the world. The world ni changeable. The world can be made perfect. Just as man is perfect. Man himself ndo akuna hiyo
power.
Like your power na imekuwa bestowed upon him to make the world perfect.
Mm-hmm.
Just as God has created the universe as perfect in perfect. Just as but God has created the universe perfect, pia man. And I feel like could demonstrate the perfection of God. Kwa pia vitu zenye man ana create.
So can I say kitu inakubwa sana ni the imperfection of man?
Mine nasema kinyana nibo sana ni the reverence of negativity na the reverence of like wase wame revere vitu zenye
si important
hizo na vitu watu wame revere like literally almost like that is everything to them na hizo ndo nikaa vitu zenye zina wa guide in life na zenye zina wa control their behaviors na their actions in life.
Okay, who is your world's biggest role model? Mimi nakuuliza na world. Ulisema wewe ni wa world.
The universe.
In the universe, who is your role model in the universe?
Actually, mtu mwenye amekuwa akinifascinate sana. Ni a god mwenye aliexist in the past.
A god,
Alikuwa anaitwa Hermes.
Hermes. Mwenye
Hermes alikuwa into the world. Alikuwa unajua alikuwa anajiproclaim aje. Alikuwa anajitanga the light of the world.
The light of the world.
Hermes alikuwa anajiita the light of the world.
Hata Jesus hako anajiita hivyo.
Pia Jesus alijiita hivyo. See, like ni just see the gods most of the see the gods near everything. Just for example when Enki alikuwa anajiita the god of intelligence and wisdom. See ati Hermes ana intelligence and wisdom. Mama see ati Enki see the light of the world. Like kaka for example kujipea an archetype like something to identify yourself. Kavenye Hermes alikuwa anajiita the light of the world.
Hermes.
Yeah.
The research kuhusu yo Hermes.
Aya, kuna mwe alikuwa anaitwa Mithras.
Mithras.
Yeah.
Kwani alikuwa na myths?
Mithras.
Oh,
Mithras.
M-I-T-H-R-A-S.
Oh, okay.
Mithras. Mm-hmm. Naye alikuwa anajiita the unconquered sun. Unaona?
Mhm.
Sasa naona I literally just unaji ni an identify yourself.
Yeah. Mm. Okay. Sawa, shukrani sana kwa come through Baleta. Nimeenjoy hizo vitu zote umenifunza. Any last words? Foto funge show.
Mimi na sema tu everything is possible.
Everything is possible.
Mm. Everything mm-hmm. is possible.
Mm-hmm.
The world, the universe venye iko ni perfect as it is.
Mm-hmm.
The universe is perfect as it is.
Okay. So watu waache kunini sana. The universe is perfect.
Yeah, the universe is perfect.
And anything that comes...
any imperfection has been caused by man. But the inherent nature in the universe... the universe, the, when God created the universe and man, perfection.
And man can be perfect.
Man can be perfect.
That's the way we end it. Ah, kweli kweli. Thank you guys for tuning in for this week's episode. Hii ni kama itakuwa na part 1 na part 2. Eh, ngori sana. Zile vitu nimesikia hata nyinyi mmesikia. Mind boggling. Ah, kweli. Please share to your friends and family and subscribe everywhere. Kenyan Diaries Pod. Adios.
Peace.